sa ḓuvha vhufoni, u wedza hayo ndi tshipindwa ṱambuwo. Nda xelelwa nga zwinzhi sa tshisima tsha nḓila, nungo dza maṱo dza mbumbureya, swiswi ḽa tshandula dzenga na muḓi. Nḓila nda ṱanga ya tshilendele tshisandwaho nga sumba nḓila, zwanḓa zwo kongonyala vhuyo ndi sa sumbi. Bikoni nda katana sa ḓongololo, nga mafuvhalo a mbilu a tshi kwama zwipfi zwanga. Nda shanduka sa khalaṅwaha, thavha tshikundiso fara tshovha, zwivhuya zwi tshi balangana sa makole zwanḓani zwanga. Zundeni nda kana mabokoliko khonani ya zhalapaniwa, nḓala na ḓora zwa kamisa nyofho. Ngoma ndi tshi ṱhogo vhambela mbi ya danga u tika, ndi nyombo naho ndi maḓuwa kha vhanzhi. Ndi zwa mbona tsikidzi a si zwa mahasi, ndi tsheni ndi bulevho ndi fhano ndi muyeni. Maramanga a na zwiya keledi dzaka ni ndi sa khali mathomo, ni esi sililo sa khoranyo ya meno, e lesela sa u gagola pelontswa mmele o patagane le mowa. Mathumula le tsietsi di mpharaferi, inkaparetsi e ntsho kobo ya lefatshe, ya ntlhabela ka mahobi ya me phimola keledi. Marang a loneka a ramela ya ne e ka diga lese le phirime. Some nights seem darker than the others, difficult to survive them, they felt tougher. Felt like those demons in the shadows grew stronger. In the shadows their claws grew sharper, so they can dig in my flesh deeper and harder, and snatch the life out of my soul harsher. In the shadows reside a different demons, and in the palm of this demon called depression set my soul uncomfortably, as if it really had to feed on me inevitably. Then I had to be head to head with this other demon called anxiety. Anxiety which seemed always and ever ready to feed on my body. A lot more other demons just kept on drowning me in the lake of sorrow. The desire of death crept into my life, or the fear of living got me all hollow. Kuzo zonke izingqinamba nezigigaba zempilo, kubo bonke ubuhlungu nokujula kwakho, ngiwubonile umusa kaNkulunkulu. Bekungumusa wakhe ukuba ngihlengwe kulobu bumnyama, ngabe sengiyabona ukuthi njalo emva kwezimvula liyasa. Zonke izinyembezi uzikhalile uzwa ubuhlungu, siye sigugulege makuthwasihlobo. Emagedangweni emimoya eminyama, ebumnyameni ngahlengwa, izindlela zami zakhanya, ngoba kuzo zonke iilingo angikaze ngalingeka.